exclusive from ZambianJams.com.
Jay Cash,
Deyo.
Naisi ubunga butulilevi. Zeskol yonse ni mfimfi. Bakupitia paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, 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 tawa. Tawa, tawa, tawa. Tawa, 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 tawa. Na wapusa kumoku change. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga bezi. Tamo aliemu.
Apa manje kudiamo si udiamo. Nikafola mufuna che kudiamo. Ni life ya bwanji. Yo dila pa mzako instead of iwe kuchita hustle. Every single day ine ni machita hustle. Kupanga mastata kupanga maafu. Then ukaniwona ukama nili rough. Are you sure iwe nili rough? Ine ni mafuna che kutulukusha. Every single day ise tingo uka. Every single time ujowa igemuka. Titulukusha badi timangeko manyumba.
Naifi ubunga butulilefi. Zeskol yonse ni mfimfi. Bakupitia paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, tawa, tawa. Tawa, tawa, tawa. Tawa, tawa, tawa. Tawa, 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 tawa. Na wapusa kumoku change. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga bizi. Tamu aliemu.
I'm playing the song with the team.